nyibanjo abadala nyabona kunzima impilo ayifuna ikhala oko khokho ndibukethe ima ungekuse ndibuke lilanga ewe kaloku umntu akaphangeli indlala imbethe mqo nothi nalekati lilezi yale wana yale wana yale wana
to be.